Enye impikiso nemela nobukhona bukaNkulunkulu onamandla, onamandla onke, nonothando lonke, ingenxa yalobu buhlungu obuqhubeka benzeka emhlabeni. Ngakho ngokucacile kule mpikiswano, kuba ukuthi akasithandi uNkulunkulu, yikho engayimisi le nhlupheko, kumbe akanamandla okuyimisa. Angikubingelele, phinde ngikwamukele futhi engosini eFresh, ngingusibonelo Bethi Ngema, ongumlomo kaBenny Diamond weChristianity Works. Uma ngokaphezulu lokho kuzwala kusekucabangeni ngokuhlasela ubukhona bukaNkulunkulu. Kukanjani ukuthi uNkulunkulu wothando angavumela yonke le nhlupheko? Futhi kwedlulele ukuthi Paul uNkulunkulu wothando angasehlwela kanjani ngomhla wokuphela qeda silahle sogweni? Mlaleli, kodwa kubuke macala onke emhlabeni ububi obuqhubekayo obukhandwa yilungelo lokuyikhethela uNkulunkulu asinika lona sonke ngamunye. Futhi masisha, kona maphakathi nalokho uqobo lothando lukaNkulunkulu olunamandla emandleni akhe ekwahluleleni ngokushesha kuyawakho umqondo. Isaiah 26 verse 3 kuya ku 6. Inhliziyo eqinileyo uyayilinda ngokuthula okupheleleyo ngokuba yethemba kuwe. Thembani kuJehova kuze kube phakade ngokuba uJehova, yebo uJehova uyidwala elingunaphakade ngokuba uthobisile ababehlezi phezulu. Umuzi ophakemeyo uyawubhidliza, uyawubhidliza kuze kube semhlabathini awusondeze nasothulini. Unyawo luyakunyathela phansi izinyawo zabasweleyo, izinyathelo zabampofu. Uma ngeqiniso uNkulunkulu uNkulunkulu kuchaza ukuthi konke lokhu kwenza umqondo kakhulu. Ukhona khona ukubanika ukuthula laba bamethembayo, uphepha laba bancika kuye. Futhi khona manjalo uzoletha incithakalo kwabaphakemeyo, kulabo abacindezela abampofu. Uyophendula yonke imisebenzi yabo ibe imfithi imfithi yamabibi ukuze bonke labo abathobile nabaphansi bagxobe phezukwayo. uNkulunkulu uNkulunkulu wothando. uNkulunkulu uNkulunkulu wobulungiswa. Onothando lonke, onamandla onke. Ilo kanyezwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe liFresh namhlanje. Ukuyithola le devotion ye Fresh nsuku zonke, sithumele iWhatsApp kwinombolo yethu ethi 0677060077. Ngiphinde 0677060077.